Yeah. I'm with the boy, nigga. This for my niggas in the hood, nigga. Dash. Let's go, nigga. My dreaming to get it. Lamborghini. My LSC yapo tu uki Piccadilly. Life so hard, adi mwenye una kill it. Nakata tamaa unataka kujikili. Fanya kazi, jipe nafasi. Maisha ndo haya so usijipe wasi. Nalola puwedi na enda mwendo kasi. Namaliza kazi na kachiwa boom bass. Mishe, atawalo chini wote usikwame wakushike. Vyote fanya kazi tu ili mdadi peso shike. Achichagu kazi kwani weso wa kike kike. Work hard, pale na bidi. Skati tamaa bari yongeza bidi. Utaka kwanguka juhudi zina zidi. Ni yako maisha so usipige chini.
My dreaming to get it. Lamborghini.
My LSC yapo tu uki Piccadilly. Life so hard, adi mwenye una kill it. Kata tamaa unitaka kujikili. Fanya kazi, jipe nafasi. Maisha ndo haya so usijipe wasi. Nalola puwedi na enda mwendo kasi. Namaliza kazi na kachiwa kubwa.
Kata tamaa, jibari nafasi.
Kingston, Jamaica, nigga. Yeah. And this is what you have to do, nigga.
Hustle. Hard.
Yeah. Be on Lakers. Yeah. Dash touches. Yeah. Yeah.
My dream to get it. Lamborghini. My LSC, yabo tubo ki Piccadilly. Life so hard, I didn't want you to kill it. Nakata tamaa, unataka kujikili. Fanya kazi, jipe nafasi. Maisha ndo haya so usijipe wasi. Nalola kuweri na enda mwendo kasi. Namaliza kazi, nakatiwa boom bass.